ZWAP.com.
Sok sok spark smiling na mini lo boys. Rush JD, a multi power
VM Records.
Post TK, I say, choose. It's up to Barapa.
Vitas on the beat.
Atishani, ha. Iye imwe, ngana chite vya bupu bati vyo fine. Kanshi to fine fiwe me. Ngana ukula vya kushiva we mwine. Kubwa icheni wino wino. Young blood mule Kenya vino mwine. Ichimwecha iche ponse kupesa. Kaini nshi twalibele lama no sense. Ukusamwe fiso, no sense. Twalibele lama no sense. Tatuwa kakule, no sense. Twalibele lama no sense. Yali lo wa life yama, no sense. Die for you, isamu baby make I dance for you. Nanti John sati na mukula data, umwana na dampa no kuita data. Pamulu na tente, jirisha ni Nelson itamukwete. Mona, na ine nchiri mu enjoy. Ndelisha pone min sorry. Ine, ukukula te nomba, mule ntamba fya pana lomba. Ha, iye imwe, ngana chite fya bupu bati vyo fine. Kanshi to fine fiwe me. Ngana ukula vya kushiva we mwine. Kubwa icheni wino wino. Young blood mule Kenya vino mwine. Ichimwecha iche ponse kupesa. Kaini nshi twalibele lama no sense. Ukusamwe fiso no sense. Twalibele lama no sense. Tatuwa kakule no sense. Twalibele lama no sense. Yali lo wa life yama no sense. Twalibele lama no sense. Tatuwa kakule no sense. Ifo ni fifine kaini ni no sense. Vino mwine. Ichimwecha iche ponse kupesa. Kaini nshi twalibele lama no sense. Ukusamwe fiso no sense. Twalibele lama no sense. Tatuwa kakule no sense. Twalibele lama no sense. Yali lo wa life yama no sense. Twalibele lama no sense. Tatuwa kakule no sense. Ifo ni fifine kaini ni no sense. Ale mwona chapa pena ni nkula. Olo nomba na chite vya bupuwa. No sense. Ififino fyo naba. Nga wanaka beta wankana. No sense. Atipali we nine wachi mukolwe. Nga tuwa kuma na jonsa kiyo kiyo. No sense. Ukukula kuchu wakula. Pati nanti jonsa kiyo kule kumkula. No sense. Achivala mbwe na mote ina mila. Kea fumila mi. No sense. Ine fyo nsenda chitata kubo kutina. Ntina femina mi. Atishani. Ha. Iye imwe. Nga na chite vya bupuwa tifyo fine. Shito fine fiwe me. Ngana ukula vya kushiva we mwine. Kubwa icheni wino wino. Young blood mule Kenya vino mwine. Ichimwecha iche ponse kupesa. Kaini nshi twalibele lama no sense. Ukusamwe fiso no sense. Twalibele lama no sense. Tatuwa kakule no sense. Twalibele lama no sense. Yali lo wa life yama no sense. Twalibele lama no sense. Tatuwa kakule no sense. Ifo ni fifi. No sense, classic gangster, more sense. One blood, if you feel any no sense. One corny,
if you dance on the beat.
Bio stone, biggie mani babati. More sense, bashilozi, bashibi, na bashikoni. Big black nigga, atishani. More sense, no sense, more sense. Ela sonoko, chea.
VVM Records,
Tio. No sense, leech class I say. Big Moses, guy na my king. Yankee, Ela Vitas, Atishani. Managers, what's on, I say. Zebwalia swag, Zeke swag. Shizu, FG, KB, Ela Linsi. Bashala fe no sense.
ZWAP.com.